Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni Kanté to ɓoggi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jamyal sakiraɓe heeɗiɓe. CDAO ɓeydi jukkoji dow Mali caggal mbiyana batu jujure keñanna fedde nde hankasina haɗi laamukoɓe transitionɓe dawude soki dum no wakkandi kalisi mabɓe ɓiɓɓe leydi ndi kay goto fof no famiri oɗo kabaru. Walde synergie 22 dardi laamukoɓe yawinde golleji ƴewtagol politikako e nuwile gollirɗe laamuɗe e wi ardiɓe en fedde nde walde so won ɗum gollira mbiyana wotteji ɗi na wawi jaati landinede ñande noga jiɗɗi lewru février hitande 2022. Bangal yamreji festival jeɗɗoɓal mbiyan festival mbiyan bangal yamreji kawtal jeɗɗoɓal festival Tama Hiro Mbagu timmi cagta yontere nde Bamako ɗo mbiyan fanda muɗum wonno mbiyan landinde fanda muɗum landinde wonno mbiyan hewtagol jam e dawral ɗin gon sembe kawarji amen hande kikiɗe altinere jetti lewru novembre hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Hankasen laamukoɓe transition ɓe na mbiyan haɗa dawde wakkandi kalisi mabɓe ɗum no cokkata yo anniyamo ɓami mbiyan walde CDAO keñan wattu batu jujire to Accra leydi Ghana jafoɗon hakkude politikoɓe haalnana en kay mbiyen goto fof no famiri so wonno holtiɓe mbiyan jukkugol ngo ya yottan kuteji rafi taɓagol mbiyan konggi laamukoɓe woɓɓe kay holti wiide leydi Mali ndi haajaka fewi mbiyan wal faaba CDAO mbiyan biltude ɗiɗo tellaji ɗi Moussa Malle Cissokho wonko heɓani en keɗɗan fotitango Oumar Bagol e Sita Sidibe.
Fedde noddirta paari nande waɗi noddango fewde laamu hakkundejo nde wii ɓe daɗɗa ɗati kanɗi yaltinede ñalawma hande ɓe kolla dow wattu nde wuteɗi kani waɗede le leydi ndi keɗɗe mo kanko noddirteɗe Djigiba Keita le fedde noddirta PPR nde o woni e muɗum o secrétaire général paari na dow komo sifi dow hen.
Jukke araɗo to fedde entretenir seydone fewtude e man hannde nde no hana juhude fewi goto sabdina laamu gouvernement mal on e jeeɓe battude sariyaji haalade mbeɗa ñaago hannden jaama on fuu yatla waɗa maajere mawne yalla huccinal leydi ndi heɓen laawol na yaarete yeeso gaaso a faami a tawan lonkude wadde wotongaji ɗe leydi ndi hannden saabe muɗum mawɗo ana haɓɓi pelle politique en ɓe.
Kanko noddirteɗo Oumar Ibrahim Touré jaaɗo le fedde nde noddirta APR nde o wiñalawma hannde o leydi Mali ndi yo faabede ha ja wana jukkoje
torraji wonɗi li Mali hannde ndi ɗum hewta mal tan soni a ƴeewi maliyol leydi ni wala bawɗe sanne ga laamu wonɗoɗo hannde o ɓuuri tampude leydi ni hannen homo fuu ana andi ko fedde CDAO siini waɗede no ana tiiɗi Mali jokka sariyaji mabɓe haalade.
Adama Traoré gonɗo le pelle société civile ɗe wiɗeɗo jukkoje jatta e sariya
jukkegol ngo hannde ngo soni haaledema gonga malika e muɗum hannda soni e miiri huncude leydi ni yaare yeeso soni walani laamu won ɗoɗo o hokke laawol huncude leydi ni wotinaji ɗi wala fuuno waɗira e wakkati oɗo.
Dia Traoré le pelle société civile ɗe kañum du woni e muɗum holliti nimse muɗum e ɗeɗo jukkoje CDAO.
Minke e miiloɗan fande mabɓe jukkude laamu hakkunde radio ɓene hani wadde kamɓe ɗum min immadaraji ɓe faabo en yalla eɗen wawi huncude torraji leydi ni soni ɓene jogui laawi ɗi hanɗe yarre yalla wotigani ana waɗe ɓeɗe hani waddude ɗum kamɓe.
Ɗeɗo jukkoji yo hadde yimɓele wonɓe le laamu hakkundejo yaade ɗo jiɗɗi le leyɗele ɗe kalisiji mabɓe koni caggal leydi ndi duɓɓile
fa hande wala ko mursi e wi dunke en eɓe darda laamukoɓe transition ɓe neldude talki faccitinoji rafi landinal le wurtiji ɗi le février fitani 2022 ndenno ɓeɗo politikoɓe ɓeydi wiide ana hani leydi Mali ndi huncana hoore kaltidal hakkunde mabɓe e CDAO kañum ɗum oni. Ibrahima Mamadou Kone yo dunke politikako keɗɗana ko hani e téléphone Amsi Touré dow faytango Oumar Wagalo.
Ɗum wona jukkoje fewde le leydi Mali ndi yo ɗum jukkoje fewde e laamu hakkundejo o ɓe mbawa ɗo ɓe jiiɗi jawlel mabɓe gonɗe caggal leydi ndi du sindete ɓe mbawa ɗum yoɗum yaɓɓude haqqeji mabɓe e leydi noon jukkoje ɗe gatte fewde e président o kañe premier ministre e woɓɓe gomɓe le fedde CNT nde kañe e inde andite wonduɓe e laamu o ɗeɗo jukkoje yo wattu goto tan noon so mbawi tabade wuteɗi gaɗa le leydi ndi jukkoje ɗe imminte. Min miɗo miila ñalawma hande o koɓe kani wadde fuu yo windude tongande ɓe kalale hen ko nangata hakkille ɓe mbiya wuteji ɗi mbawa waɗede le leydi ndi le ndeɗo tongande ɓe kala tiɗallaji ko leydi Mali ndi jogui ko nayri bangal ndenagu e nokku kule kewɗe ɓe mbawa yaade e muɗum tongande nde ɓe kollita ɗum CDAO kañe e fedde loni nde.
Sagiramɓe tottude haggitagma dow kabaru yam bangal bembe amen facebook kadu twitter wadde ndenagu ana mbiyana yeeru fa hande to dugofirtona laamu mbiyana le cercle ñono laamu Ségou ndenno ana wara mbiyana taruji noga e nayyi mbiyana ɗi ñamri ɗi maaro mbiyana goɗi ɗi mbiyana yitti gaɗa e muɗum ñande asawere yaɓɓina nde mbiyana wonade joint e kaɓorɗe ɗum waɗi mbiyana ɗum woni ko gonɗini kamɓe heƴaɓe mbiyana nokku o e wi hande ɗum no mbiyana holitan wiide bonandaji gaɗama fewde kamɓe mbiyana ndemoɓe jamɓe jaɓe noon ɗiɗo nokkuji ɗi ndenno fa hande hultama wiide men no kambe kafande kambe ndemobe hulti wiide be tetama kala ko be jogino sakram ben fande kabaru walde synergie vende ndardi lamkobe transition be ben kawral do landinal woteji di buri fufu bangal yawta gol ben politika ku en wile gollirde lamu ardi be ben balle de hulti wiide golleji do ben wote seriaji woteji di yontere jabbinde ngada ma tiagal politinkobe yogabe e wi mabbe soni landinal botu modo nawawi wadede ben nawawi huncinde hore denno ngal woteji dunna nawawi wadede e le ko warata ko docteur ibrahim sango woni hore jo synergie vende ko hanni abrokin ag mohammedin yatara ke dan
pour nous il y a des textes
leydi meden di yo leydi jogini seriya non en gon constitution mali o doni seriya mawdo o tiagal dun do du en gon charte transition en fu era andi du hande so yimbe fu bi transition o timalaw kaabi dun ko sabin bin dun sabi en gon e le seriyaji mawdi dun hono sediya o odu ko hano ardade golle transition one yo wadde no wayi fu yalla yimbe ala ndeno kanyu e jawle mudu en e leydi di fu ha transition o golle mu ono yartani wana ko weli yimbe dun tabe so homo fu ana dara dun timma hande bido bele mudun kalde kawral mangal hani wadede so tawi waylitire jidde tawi sariyaaji liidi middi kande waylitide mbaylite so tawi sariyaaji wuteji kande waylitide mbaylite ka fati dum laato sona tawi yimbe fu ndenti kaldi kawri non tam bawden wadde so ime tidal mawdo mo jidde ti transition gondo hande wala fu ko dar dum be ko tidi fa sanne sanne
soni dabare ji piaka mbiyan farati tidalaji ngure na pewti lamu tumbutu e wi ndemobe nokku o be holti wiide adadu tuboji hikkadi mbiyan bangal mballa mulam o wadi famdi sande don dum fu tawede hejabe lamu region be kay mbaltin hakilaji yimbe kadanam hako mamman baba kunta hebane no mon noto tumtun du faytango alli cisse e sita sidibe
dai min goni odo nokku kiloji sappo woni fade mada yottade galure Tombouctou wakati 8 heures wonto hase maju joni yottile ngesa mudum maro le wi mako sabi wayde to ude kam ole wakati hitane hikka demal mudum ana serti ko dubbe tidi ko mun
setane vraiment
c'est hitane hikka ke nawi sanne pore dubbe jappide sabe dena me wala engrais me watte yami ameli du hono ko me wawide tombouctou abadan soni ak yewi tombouctou ko yottan nyamiri le keddan leedi so imandraji wada ka natta to
cette année on sait qu'il y aura des problèmes
je me goddi ke do mi jehi amadia kanko vie maiga mo wondi yarnude ngesa mako e moto pompe do e tawede mudum fu holiti wiide o November sanne fewde demal hitane hikka holiti wiide hitane hikka e region o ana jaba fewde tiddalaji nawdi bangal ngure
sende bedde kel
torre hewde amanga hikka kan yo wasde winne sabdena lamo winne hokki amene le nyaki yalla hono chaakuji didi winne hejete tar goto le lumo winne ne wawa sodede botor wotor ana jotte fa o nyaa jeegon homa fu wala bawde soda
do royere suduga jaatet
o do kabaru ko ana wimbi sanne jamarnde Tombouctou do e tawede mudum fu horebe ni region o ka ana waltin hakkilaji himbe e juure kanko Issaka Bacili horejo cabinet gouverneur Tombouctou horebe ana wondi wadde ko wayi fu yalla jamarnde ana sulta
nous sommes conscients de la situation
meda andi torraji hewdi jama on gouverneur on kane lam ko humunibe kabaru nyamirje leedni ene wonde wadde imma draji yalla lemobe ana heba walle fota toni ujnyaji temere didi mungu hane wadede li nuku ono
auprès des partenaires qui n'étaient pas arrivés
do woni ko Mohammed Baba kunta hebani studio tamani ko warti yure Tombouctou
nawtorgol mbaggu le dewral wonno sisili kawdutal jattobal hiro mbaggu lolirdo men festival tama timido cakete yontarnde bamako do jande e mbenna famu kaki gachi ngada mali kumningaji jeegom bamako di fuf e wi landini be fanda mudun yo huncande hore kaki gachi mben tawangal buri fuf mben mbaggu kanko kalfa goyta mo wonno to keddana ko be ani du faysango morogol ablakasi
yodul kanko noddete sekne sisoko jogido baggi joy gondude fiide koy do baggoy pamoroy jamare de fu haynama e makko sanne kanko ni ardido ko noddiri nuidi tama o wiidi do baggoy an piele leedi ndi ko oyi o haali du ko so dun suba kedde mo kanko noddete levitogo yo goto no golleji ndedo yambere ko mo sifi do hen
ko mali bami independence mudum warde hande kaaki pijirde kewdi njoppama ka baggi ka na heddi fa hande en heddi gollirede mbaggu woni hune arande ko wawi nuddudu yimbe so wawi rentinde yimbe sa jeewi fe arande laamu ke mawdo wakatiji noddam piyo mbaggu yedum inde ma no wodi so yimbe na martine kumpa lamur kurtinoji fe nuddudu yimbe fa ngara fa ngado e walde ngodo ka ko pijirngul wawa yegitede fa laa fe ko musique wayilti joni joni kulle kesenaati hen ko mbaggu ka fa hande na heddori place mudum
gube kewde fina tawa gatile leedi meden di an gonno ton be bi hono dido yambere jana han jukitede leedi di kedde mo kanko noddata Idrissa Traoré kanko laami gubal gal noddata badema national ko mastifi do hen
ay joni joni woni ko kulde vraiment en belti fa sanne sanne e badema min en gullire mbaggu sanne mbaggu ne ana chefo mbaggu so fiyama ko nanta ko dum halano ga yimbe hewbe pamata festival o wili fa do hatata dum jati woni ko kajete o do wakati ni wada yimbe so immo wada yimbe so nangondire juude du
tawede wiide yimbe le be ana kewno ton fur ko nayri pangal sakkade dati nyaw corona virus o tabaka ton
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakra mer na kabaru jama leri zonga idito kaito na hulta me vidi mbien le nuku sajula bangi mbien bandi na kama be mbien wanande bandi en nangama wanande mbien komisera prima andusman kai nangama be ngade gatma mbien hipugolo njende didi leru didi leru novembre mbien do bangi le nuku kabaru be jogi non le nguto hipugolo dumu na hulti komisera hulti be vidi dumu yoga mbien prungoji na jukti jala hiti be na nange. To Buffalo beton holtama wiide ngendi usubi janya commune tomura heban courant fay boyata golleji di puddiri tutugol potongaji e to merna sotugol compteur yontere jabbinande be golleji di hinni amadeur en timna nakabawri di do mbien banamba ton holtama wiide mbien jandeji puddali no fevrile nokuji di fufudi rafondana go woni emudun hono cbt tubakoro mbien tukoro ba fa hande dum classeji di do nokuji di mbien na uddi hejabe lamu gondini o do kabaru be holti wiide dum golle mbien franco arab banamba kayna hinni golle mbien jandeji di no fanire unti timta kabar jama hande sakara mitinda ma sar fumpita do bemba am 3w.tutamani.org madno donc viamo 37320 o sere yotere meden magazine yotra meden an fawi do cop 26 to glasgow to dun ben leedi ecosse den no fa hande ben lande kambe dunke en hono drissa dumbi ngondo do tun kanko horejo kabaru projet wonko ben hanni kalfa gude kedan fotango yo kirijo
Le Mali, lors de la COP 21 à Paris en 2015, avait soumis sa contribution.
Le Mali, dit Watu Kaurutal COP 21, le Hitan de 2015, Chumfunchani non Hore Kabaru, Alhali, le Dindi, Bangal, Kabaru Jihulituji, Adiji, le Mali. Nden, Kabar Moudun Nafavinon do Gedetati, Kabaru Yite, Kabaru Demal, et Kabaru Ladde, Bangal Jatejidi, Aminon Adi Uitudi, Chapantati, Gouli Temdre, Bangal Yite, Noga Ijenali Temdre, Bangal Demal, et Noga Gouli Temdre, Bangal ladde ibde 2015 warde 2020 kabaru gazuji di hakunde hitan 2020 hitan 2021 yo beedari geddal naybo fawingal do kabaru tundi denna yohno ni en ibi e gedde tatile hitan 2015 hibinde gedde nay hitan 2020 sifa kuteji wetere wakati ngana fi gotum do yimbe an hani yimbe lebe kuteji wetere wakati bur fufu turre be ngatene hakilo ben woni rewbe sukabe e yimbe hoyfube bi ngadi lugaji lugidi do hunchangul hore kabaru CDN keso kanyi dundu nuhani gwalede kumi ngarti ibri pariko gwenwa ondardi ministri kumani do hawalu dernardi gwalde o nufeviri ele hitan de 2017 kanku ministri o ju ini fedde haibwande gwalde jidi de hejabe ministri hewbe ngun emudu ele hejo mumi ndenti mwinde gwalde jidi njarata fufo dabere muna lenda malehen ele hejo humo nigo jawdi handi nautirede gwalde jihandi hunchangul hore tafundi fuf andinama fandaji CDN wana goddo tan ko hawra e do mudun no to paritun butirde hularende hakke ko wete degree celsius didi madun le mudun to e wattu 2100 yalla cop 26 o wokko nafata an hani wokal jun o njawten ti allah ji kiwdi e wokal jun o nawawi nawtrade gangal e hotogol jawdi cdn sudi do imadaraji ngada ka an hani leede yirude de tabo adiji di bami yalla jawdi milaruji teme didi dollar na lato hakika
pour que l'enveloppe la 100 milliards de dollars à partir de 2020 soit une réalité.